benefits that God has brought to us through your ministry. Amen.
We at this time would like to show it in a small way by presenting to you a little gift.
Thank you. And God's blessings on Neville.
May God's blessings rest upon you.
Thank
brother.
You very much, Brother Neville. And thank you, Church.
Nkosi kakhulu mzwana uneva.
Nkosi
ke bandla. Andazi nje noba kukho into nangaphakathi kwaso.
But I appreciate with all my heart.
Kodwa ndiyasivuyela ngenhliziyo yami yonke nako konke oko kube kukho kum. Nezinto intena ndenzela zona ekuba bekungekho ngenxa yenu beningayikubakho.
It wasn't someone.
Kuba bekungekho ngenxa yomuntu othile okhona kumyalezo athe uThixo wandinika wona kubantu uShumayele. Bekungayibakho ncedo lwanto ukuwushumayela. Kunyanzelekile ukuba ibe sithi sobabini sisebenzisana ngoko ndiyayivuyela kakhulu loo nto. Ibandla lihleli njalo ngokusondeleyo phakathi kwethu apha lile liqhulayo. Ngoku ekungeneni kwam kwimizuzu nje embalwa edlulileyo phaa kwigumbi elingasemva kubekho umntu ondinika into esongelweyo wathi andinawuthi xa ndinyuka ukuya eqongeni ndinike oku kumzalwana uNeville na.
And appreciations of my
ngokuvakalisa imibulelo yam kuye nobudlelwane beli bandla noko athe wakukho kuthi kulo nyaka njengomlungiseleli kwiminyaka edlulileyo nangamathemba nemithandazo yokuba uyakuqhubela phambili engomlungiseleli wethu kwiminyaka emininzi eyakuza umqondisi ovela kwibandla kunye nam mzalwana uNeville.
Thank you very much, all of you. God bless you. I truly appreciate the kind things and the helpfulness that has been toward me from each and every one in the congregation. And I truly this morning feel deep down in my soul that every last one of us are deeply grateful to Brother Branham for what he has meant to us in his ministry. And may God prosper him and bless him as he goes on for the Lord this year. It's my earnest prayer. Thank you very much. Certainly appreciate it.
Abantwana abancinane kulungile.
All right, I think the little
ngoba bafo abancinane bamele ukuya kwabo amagumbi. Ngengoku ukhumbule nibe ngamantombazana amancinane amakhwenkwe alungileyo phaya ngaphandle egumbini. Kuba ngale ntsasa emva kwenkonzo ndicinga uba kukhangeleka ngokungathi ikho into enishiyelwe yona apha yokonwabisa. Ngoku kwabadala nje ngoba nibona elethu inani lethu labafo abatsha linani elikhulu noko. Silindele kakhulu kude kufike ixesha esinokuthi ngalo sibe nenkonzo entsha apho sinokuwahlula khona loo magumbi okufundela. Udade wethu Arnold ngokuqinisekileyo uzalise ingalo eso sandla sizeleyo koko ingalo ezeleyo nentombazana nencinci yam indixelele yathi tata kunzima kakhulu kudade Arnold yathi ngokuba uyawuthi ethetha nathi ngolwimi esinokuliqonda aze umfo omncinane kakhulu enze enye into kunyanzeleke ukuba yeme alungise bona uyabona.
So it makes it hard on this one woman to have all this class.
Ngoko loo nto yenza kube nzima kuloo mfazi mnye ukuqhuba lonke elo gumbi lokufundela. Ngoko sinombulele kuye nangentsebenziswano yakhe elungileyo ukwenza oko anako ngeli thuba lentswelo. Inkosi imsikelele. Ngoku siyathemba ukuba ngamhla uthile kwakutshanje inkosi ithandile siyaba nomnquba omhle omkhulu apho siyaba nazo zonke iintlobo zamagumbi esikolo secawa ukufundela. Awentana ezincinane anamaphepha wefleni wokuzoba bekho apha phezulu entla kwepulpiti phezulu apha bekho indawo yokugcina intsana ineglasi ngaphambili apho kuyakubakho khona ogcina intsana oqeqeshiweyo ukuze akhathalele abo abancinane akuyibakho phazamiseka ezikolweni konke kuhanjwa kungenjalo kuuzokujikeleza abo bafo abancinane abazoli abaqondi bona bamele ukubanyamezela abasiqondi thina engoko ngoko iyakuba indawo apho ndicinga uba yonke into iyakuba yindlela endikholwa ukuba inkosi ifuna yenze ngayo. Asiba nanto entle kakhulu ngoko iyakuba yinkonzo entle ndiyayithakazelela loo nto. Ngoku ingumzalwana uNeville kunye nam ndinengcinga endisandula ukuyifumana kwizimpahla ezisuti ezi andazi mzalwana uNeville ndicinga uba yiyo andiqinisekanga kuba ikhangeleka njengebhokisi yesuti kuma ucingi kwaloo nto ngayo yaye kuphakathi kokuba sisuti kungenjalo ityasi kwaye ndindi zombini zikhangela ziyinto enye ngoko oko okubonisa ukuba kukho kukhetha buso bam nto apha.
And so I have an overcoat and I know that they
yaye ngoko ndinayo ityasi kwaye ndiyazi ukuba bona bona asiyotyasi ngoko yi unawo nawe ngoko inoba yisuti kwaye nje sibulela kakhulu loo nto.
Sure, that is pastors, shepherds, the word pastor
means shepherd.
Maybe sometimes
But above all things, we are.
Kodwa ngaphezu kwayo yonke loo nto sinombulelo ngonyana okukhanya kaThixo osinika ukukhanya koyolo olunaphakade. Andazi malenkwenkwana isandula kungena iyakuthanda ukuhlala nomzali wayo na. Kungenjalo likho igumbi lesikolo sekawa mfanyana. Uba uyakuthanda ukuya phanga semva mzana uTaylor awunakukhokela elo nene elincinane liyokungena igumbi lokufundela. Lungile.
Sometimes they like to be with their own.
Amanye amaxesha bafuna ukuhlala nabanye uyazi. Bona banezinto ezifanayo abathanda uthetha ngazo. Lolo hlobo nje. Intombazana encinane eneshumi lesibini leminyaka nje uma ndihlala ndisitsho. Uba bona encinane nesibhozo ithoba intombazana eneshumi leminyaka ijikeleza kangumakhulu lonke ixesha. Ikho into engalunganga uyabona. Bona kusube kukho undonakele ngoba mkhulu kakhulu umahluko wabo kubudala babo.
You can imagine grandma's got a candle.
Atafaka isandla sakhe kuyo usise omncinane njalo lo mehlo omakhulu yakhanya ukubona nokungqayelekesa ngoku kuphelana akukho nto abanokuncokola ngayo ngoko nje yena uyambambazela nje amsingathe kodwa ke lolo hlobo yaye siyavuya kube lolo hlobo ndize ke ndicinge ngentetho ndake ndayenza ngaxesha lithile xa ndandishumayela ngemfana nehobe yabona zinezinto ezifanayo ezo zinto zinganazo ezinto ezinokuncokola ngazo.
The Masonic Lodge.
AmaMasonic, Masonic Lodge. Abazalwane beMasonic banazo into abanokuthetha ngazo, abazalwane beOld Fellows Lodge. AmaJamani anazo izinto abanokuncokola ngazo, umJamani wangwanendawo zasekhayeni, xa amaJamani elinye lihlangane elinye ngapha. Omnye esandula kuvela kwindawo yasekhaya. AmaTaliyane anazo izinto anokuncokola ngazo.
And Christians have things to talk about. That's why we assemble in places.
NamaKristu anazo izinto anokuncokola ngazo kungoko sihlangana kwindawo ezinjengale kwindawo zasemazulwini kuKristu Yesu ngokuba singabemi belizwe elinye.
We are pilgrims and strangers here.
Ngabahambi nabasemzini apha kweli hlabathi ngoko siyakuthanda ukuhlanganisana ngezintsasa zesabatha nangamaxesha omthandazo ukuzihlanganisa ndaweninye ngoba sinezinto esidibanayo ngazo.
We like to talk about common
things in common. Izinto ezifanayo esizithandayo inkosi izenzo zayo. Omnye umuntu enhlizweni yakhe etshiswa into ethile inkosi imphilisile abe efuna nje ukuzimisa phaya phezulu. Bonani into eyenziwe inkosi.
Someone received a great blessing and just
umuntu othile abe efumene intsikelelo enkulu abe nobudlelane ngezintsikelelo nomntu ongomnye yabona kungoko sinezinto esidibanayo ngazo nje.
It seems to me that the acoustics
ukhangela ngokungathi isandi singcono apha enkonzweni ngale ntsasa ukhangeleka njalo kuma ndiqinisekanga kuninzi ukubuyela kwelizwe okukhoyo apha.
But I'm so glad for the results of last week.
Kodwa ndivuya kakhulu ngeziphumo zemvuselelo yeveke phelileyo yabona. Ayenzanga kuvuselela kuzamazamisa apha kuphela koko jikelele kumazwe ahlukeneyo. Sivile ingxelo evela kuyo ukuba inkosi ilungile.
Now if just
burning the old bridges.
Ngoku ukuba uqinga nje indlela kwenza izinto zibe sezilungileyo nokungena enkosini sizilungisela ukufumana intsikelelo. Uba elo xesha lincinane lenze oko kungayintoni ukuba sithe saqhubela phambili yabona.
So let's not let it die. Amen. Just keep pouring on more material.
Ngoko masingayeki icime masihlale sigalela okuninzi ngokungaphezulu lonke ixesha ude umsiwe zibonakalaliso ubonwe ehlabathini jikelele uba uYesu Kristu uyaphila kwaye kukho umlilo ovuthayo ezintliziyweni zethu yaye ndenze ukuzinikela ngokutsha isiku sam esinenkosikazi yam njalo njalo siqaphele ukuba izinto zahlukile kakhulu phaya ngasekhaya asengobantu baphathuzela nje ngoba besinjalo sincancazela sixhumaxhuma asayi kuyifumana le yaye asayi kufumana leya sifikelele nje kuloo nto ngokuzola senza ungaphezu kokuba besikwenza.
So now,
ngoko ngoku nanko unyaka omtsha usiza yaye asikholwa kwinto yokutyhila amaphepha amatsha sikholwa nje kulitshisa elidala. Ngoko sigcineni nizinikezele kuThixo nje
through the coming year.
Wonke unyaka uzayo asazi uba iyakusenzela ntoni na inkosi.
But we are grateful for every one of you. I'm very thankful.
Yabulela ngani nonke ke nombulelo kuThixo. Ngalo lonke ilungu lomzimba kaKristu kuyo yonke indawo.
And in all different phases of faith.
Nako wonke amaqondo ahlukile okholo. Noba vumelani kangana nanam. Sisenombulelo ngalo. Sisho noba ndikacinga wabalahleka kancinane. Kodwa nangoko bazama ngoko konke ukumela oko bakholwa kuko.
I'm certainly willing to bear.
Ndikuthakazela ngenene ukubanyamezela abo bazalwana ukuze nabo banyamezelane nam kwiziphoso zam nezinjalo. Ngokuba akukho ugqibeleleyo kuthi.
But in the message the other evening when I spoke of God separating himself at Pentecost.
Kodwa emiyalezweni ngolunye urhatya xa ndandithetha ngothixo ezahlula ngePentecost ngexesha lempambano ndlela okanye engqungqutheleni apho kwakumele ukuba kwenziwe isigqibo khona hlobo lunina lwebandla eliyabalilo eli bandla litsha lobuKristu. Nantso into ebanjelwe yona ingqungquthela.
And we find that in that book of Acts, the second chapter, we find the kind of church that was decided
on. What
type of church? What would be the actions of the church that had received Christ? I love that. And I'm earnestly contending for that church that was once established. Now, it was odd then.
Iyakuba lelingaqhelekanga kwiintshaba zethu ukanti zizinto zexabiso zikathixo esizamela ngenyameko engaka ukuba uThixo asenzele. Ngoku izaziso ndiyaqonda ukuba umzalo Neville sele ezenzile.
And being home for this week to pray and to seek the face of the Lord.
Noba ndizawuba sekhaya kule veki ukuya kuthandaza nofuna ubuso benkosi kuba kulo nyaka uzayo ngoncedo lukaThixo ukuba ngandinceda nje ndifuna ukuqhubela phambili edabini ngaphezu koko ndakha ndenza ebomini bam ukuze mhlawumbi inxenye enkulu yalo nyaka ichithelwe kumasimi asemzini naseHaiti nasesiqithini nasemzantsi melika naseafrika naseasia naseindia nokunyuka ukuya kumazwe waseScandinavia zizonke ezo zinto kumele ukuba zenziwe izigqibo ngazo kule veki ukuba inkosi iyakuvuma ngoko xa ndiziva ndikhokelelwa ekwenzeni nantoni na okanye ukuya nokuba kuphi na yinkosi endithume ukwenza ngolo hlobo kuze xa ndiphuma kwinqwelomoya kulo mhlaba ukhangele ngongathi nakusiza omnye aze athi oh eli lilo lele mbaba ethile liphumile eli lenze oku okanye yile engenzekanga ngendlela eyiyo kungenjalo besinganokwenza oku okanye abasemagunyeni bathi asinawuyiqhuba inkonzo ngoko ndithanda ukuma kodwa ndize egameni lenkosi.
I know that's the devil.
Naye ndiyazi ukuba ngumtyholi lo.
Ngoko yabona.
Asiko kuthi ingaba ndike impazamo na. Ndikhokelwe. Ngoko ngema unyuse amagxa kangako uqhube nedala.
Now before we open the book or
ngoku phambi koba sivule incwadi kungenjalo sicele uThixo uba asivulele yona njengokuba siyifunda ndingathanda ukusithetha isizathu sokuba ndizisele umyalezo kwibandla ngale ntsasa ngumyalezo wam wekrismesi oya kwibandla uye ukuba umoya oyingcwele uya kundinceda ukuba ndishumayele oko ndikholwa khona malunga naloo nto.
Now, no matter how well it's written in the scripture,
ngoku akunamsebenzi noba ibhalwe kakuhle kangakanani na esibhalweni noba umntu uyiqonda kangakanani na umele kuxhomekeka kumoya oyingcwele ukuba ayidlulisele ebantwini.
And it's just after Christmas.
Kwaye kusandula kudlula iChristmas ngelithuba seniwave onke amabali ahlukileyo eChristmas nonosasazo kungenjalo ngemiyalezo yeChristmas lo uza kuba ngodwa kancinane malunga nebali leChristmas kodwa nangoko uThixo ubeke wona entliziyweni yam.
And now let us bow our heads just a moment in his
ke ngoku masithobe iintloko zethu okomzuzana nje phambi kwakhe nakumathunzi obulungisa bakhe ukuze sicele inceba.
Oh God, our blessed Savior and Father, we are approaching thy throne of mercy. In the name of the Lord Jesus, thy Son,
oh Thixo msindisi wethu ongcwele nobawo sisondela kwitrone yakho enceba egameni lenkosi uYesu unyana wakho sizisa ngokuzithoba ngale ntsasa sinikezela kuwe imithandazo yethu nembulelo yethu ngako konke wasenzela kona kule veki iphelileyo ingakumbi indlela ezithe zalamba ngayo intliziyo nabantu bazila ukudla waze umoya wakho wabasikelela wenza izinto ezinkulu phakathi kwethu.
The sick has been healed and God has been made known.
Abagulayo baphilisiwe noThixo wenziwe waziwa ukuba uyaphila nokuba uyabathanda abantu bakhe nokuthi amazwi aseyinyaniswa umprofeti xa wathetha amazwi iNkosi uThixo wathi kuba abantu ababizwa ngegama lam bayakuhlangana kunye bathandaze ndiyakuva mna ndisezulwini lo mazwi aseyinyaniswa kanye njengoba enjalo ngomhla awayethethwe ngayo okokuqala sifumanisa ukuba injalo loo nto Nkosi.
Now forgive us, we pray, of all of our sins.
Ngoku sixolele siyathandaza kuso sonke isono sethu kuko konke okungakholwa kwethu kona kusisono. Yaye singathanda ukuthandaza Nkosi kuba usibuyisele olwakholo lwakhe lwashukumisa ibandla lokuqala.
Not asking for flower beds of ease, but asking only for
asipele indlela ilula ithambileyo ngoko sicela kuphele inceba kaThixo nobukho bakhe nenzikelelo zakhe ukuba zihambe nathi.
Whether it be in this field or field across the sea, whether it is on luxury or
nokuba kukule na intsimi kungenjalo kwintsimi ephesheya kolwandle noba kusekonwabeni kokuhlala kamnandi okanye kwizinto ezilula noba kuphambili edabini akunamsebenzi noba kuphina Nkosi eyona incinane intando yakho ingowona mnqweno wethu uphambili wokukhonza.
Just make it plain to us, O Lord, that we'll not miss the
way. Sicacise nje kuthi o Nkosi ukuze singabina kuyiphosa indlela kuba sihamba kwihlabathi elimnyama elimfamekileyo phakathi kwabantu abamfanekisiweyo sisono ngoko igabule indlela yethu bawo usikhokele njengoko uyakuthanda izimvu zedlelo lakho.
Let the shepherd of the flock sweetly and
makathi umalusi umhlambi abakhokele ngoko umnandi uthobekileyo abantu bakhe njengoko silindele kuwe kusasa nje umyalezo wentsasa.
May the Holy Spirit speak plain to each heart.
Wanga umoya oyingcwele angathetha ngokucacileyo kwintliziyo nganye yaye besingangafumana ukukhanya okuncinane ngoko ethetha ngako umprofeti ukuze kuloo nto ngoko ufumane intsikelelo ezivukileyo ubukho bukaThixo umnyinela lonke ilizwi oko sikucela egameni likaYesu unyana wakho umsindisi wethu. Amen.
I would ask our audience this morning, those with the Bibles, if they would desire to read with me the scriptures or
ndingathanda ukucela abaphulaphuli bethu ngale ntsasa abo banazo ibhayibhile ukuba bangathanda ukufunda kunye nam ilizwi lezibhalo okanye ukulandela mna njengoko ndifunda ukuba nako ukutyhila kwincwadi kaIsaya umprofeti uIsaya isahluko sesixhenxe ndingathanda isicathulwa sesibhalo.
In Isaiah, the 7th chapter, we will begin with the conversation of God to Ahab
and the 10th verse.
Moreover, the Lord spake again unto Ahaz, saying, ask thee a sign of the Lord thy God. Either in the
depths
or in the heights above. For if I said, I will not ask neither
will I
tempt the Lord. And he said, hear ye, O house of David. It is a small thing for you to
wear hands. But when you weary God,
therefore the Lord himself shall give you a sign.
Behold, the virgin
shall conceive and bear a son,
and call his name Emmanuel.
Butter and honey shall he eat, that he may know to refuse evil and choose good.
We are Damas Nobusi, Atequaz, Lacha, Okubi, Anule of Lugleo, Kuba and Gagwaz, Mudana Lo, Lacha, Okubi, Anule of Lugleo, Woba Selushi, Welom Shaba, Okum Ganabao, Bobabini.
If I should say a subject out of this to draw context,
I would like to use the word a super sign.
When we have the darkest night and it seems that in sometimes it's so dark in this night that we cannot even see our hands
before. As nobona busuku bumnyama uze ukhangele ngamanyama xesha ngokungathi kumnyama kangangokuba ngobusuku asinako nobona izandla zethu phambi kwethu kungelo xesha apho uthi khona umbane ozintlanga ukhanye ngokukhanya kakhulu uthunyelwa kuthi ukuze usibonise ukuba kunokuba khona ukukhanya ebumnyameni.
This was during the time of the reign of Ahaz.
Apa kwangexesha lokulawula kukumkani uAhazi, ukumkani okhohlakeleyo. Yaye uba uyaqaphela, inkosi ayizange ubhekise kuAhazi umyalezo. Koko yawubhekisa kwindlu kaDavide.
Hear, O house of David.
Yivani indlu kaDavide iya kuba ngulowo umqondisi.
Because there was some war, brethren against brethren.
Ngokuba babesemfazweni, abazalwana besilwana abazalwana. Kwaye ukhangeleka kulelona lixa limnyama lohambo lukaIsrayeli, uhambo lwabo lokuba ngabaphambukeli. Kodwa uThixo asuka wagqabhuza kwakho into evelayo ngomprofeti umqondisi ongunaphakade.
Now signs are many times people.
Ngoku imiqondiso ngamaxesha amaninzi abantu banayo imiqondiso. Yaye siphila kwihlabathi elizaliswe imiqondiso.
Man has tried to achieve certain signs. Man has tried to his scientific research by his own achievement to make a sign that would be
umntu uzamile ukufumana umqondiso othile. Umntu uzamile ngokuphanda kwakhe kwenzululwazi ngokoko anokukwazi ukwenza ngokwakhe ukuba enze umqondiso uyakuba nguwona uphambili. Kungenjalo isikhumbuzo sobulumko bakhe soba mkhulu kangakanani na, kungenjalo uyingqondo engakanani na. Wenze loo nto ukuhla kuphumela kuyo yonke iminyaka.
For instance, when the marine intelligence saw the world, some less than 100 years ago, decided that they were so smart that they could give to the world a
sign of their cunning craft. Nagqiba ekubeni zazilumke kangako ukuba zingalenzela ihlabathi umqondiso wobuchwepheshe bazo ngokwenza izinto kangangokuba babenokuzakhela inqanawa ekwakungekho maza makhulu kangangokuba angazi eyenze izike baze bayibiza loo nqanawa ikhethekileyo ngoku uba ngutitanic.
It was a lasting memorial to the world. That the great art.
Yayisisikhumbuzo esiyakuhlala ithuba elide ehlabathini. So babuchwepheshe obukhulu bokwakha inqanawa bufikelele kwingqibelelo ukuba babenokulubonisa ehlabathini uba le nqanawa yayingenakuze izikiswe into.
So with all of this safety upon the intelligence of the builders and their speech and talks and
ngoko lukho lonke ukhuseleko ngaphezu kobungqondi babakhi nentetho neencoko zabo nokuqondakalalisa ngokwenzululwazi ukuba le nqanawa
yayingenangoko
xa izinto zisiswa ngolo hlobo ebantwini babaye kubonakale ngokungathi baqinisekile ukuba yonke into ilungile okoko nje uphando lwenzululwazi lusithi
ilungile.
Babenqumla ulwandlekazi ke bekule nqanawa kuhambo lwayo lwaselwandle beziva bekhuseleke kangako kangangokuba kwakungekho nto inokwenzakalisa baziqhubela umgidi omkhulu wokunxila bathi bonke abafazi namadoda ababekhwele kungenjalo mhlawumbi abaninzi babo ndisenobutho banxila kunomqhubi kwakunye nomphathi nabo bonke aqala ke amaqela ukuzibhaphazelisa umculo wejazz oyimfeketho ebalulekileyo yangoko njengokuba sine-rock and roll namhlanje.
Because they were safe, they were in a ship that man.
Ngokuba babekhuselekile babekunqanawa abathi abantu bayinika ihlabathi njengomqondiso wobulumko babo ukuba le nqanawa yayingenakuze yoyiswe nangawaphi na amaza okanye naluphi na ulwandle.
While they were in this drunken stew, it headed towards.
Bathi besekwesi siphithiphithi sokunxila yabheka kwicala elinenkungu waze watsho omnye wabaphathi ukuthi masihlole injini kodwa unegunya eliphezulu wathi iqhubeni ibheke phambili ngokuthe ngqo simele ukuba senxwemeni kubizo oluthile.
While she was plunging in the fog like it was the master of the situation,
yathi isadubatha enkungwini ngokungathi yayilawula imeko kwathi ngequbuliso yantlitheka kumonyo omkhenkce nantso isihla itshona phantsi kwamanzi.
And we are told by the poet who wrote the song, God with his mighty hand shows this world it cannot stand.
Yayesixelelwa ngumbhali wemibongo owabhala iculo uThixo ngesandla sakhe esinamandla ubonisa eli hlabathi ukuba aliyokuhlala lini. Yonke into yabo babekwazile ukuyenza ebalulekileyo yatshona kumazantsi olwandle ikhwele amakhulu ngamakhulu abantu abanxinqileyo ayisekusebenza nje loo nto.
It was the late Adolf Hitler who gave to the German people a sign that he was a genius.
Yayingongasekhoyo uAdolf Hitler owanika amajamani umponzo wokuba wayeyinkqubabuchopho yena wayesazi yonke into ngobomi basemkhosini kwaye ngaphandle komjongela phantsi wayesazi kakhulu ngaloo nto.
But he assured the German people by building what we call.
Kodwa waqinisekisa amajamani ngokwakha le nto siyibiza ngokuba yi-Maginot Line okanye i-Secret Line apho wagalela khona izigidi ezipindwe ngezigidi zeetoni zodaka lwesamente nentsimbi luhlangene.
Showed his confidence in it that he moved his headquarters up to the front line.
Ebonisa indlela wayethembele ngayo kuloo nto ngokuthi afuduse komkhulu lakhe alise ngaphambili apho evenkile neendawo zamashishini eziqhubela ngaphantsi komhlaba apho babe nezigidi ziphindwe ngezigidi zeetoni zentsimbi kunye nesamente.
No matter how it ever went, Germany was fortified. It was a sign of safety.
Akunamsebenzi noba yathi yaqhuba njani na iJamani yayinqatyisiwe yayingumkonzo wokhuseleko kodwa isiphushumbisa ngoko esinamandla sayidubulayo ungena kwinaphakade noHitler kunye nayo.
It was Nimrod one day who said that he'd build a tower.
YayinguNimrod ngenye imini owathi wayenako kwakha inqaba ende eyinokuzisa abantu bakhe. Wayakubonisa uba unako ukuyenza loo nto ngobuchule bengqondo yakhe. Waye wayeza kwakha inqaba ende eyayizawudlula emafini ukuze uba ingqumbo kaThixo ithe yeza abe nokulumka ngaphezu kwakhe.
With his scientific research, he could place the rocks and the stones in such a way that he could take the people.
Ophando lwenzululwazi yakhe wayenokuwabeka amatye amakhulu namatye ngendlela apha yokuba abe nokuthabatha wonke umntu omfake kukhuseleko ngobulumko bakhe. Kodwa benziwa amampunge ngendideko yelwimi ababe nako nokuyigqiba loo nqaba inde.
It was Nebuchadnezzar who built the walls of Babylon and then bragged about it.
YayinguNebuchadnezzar owakha indonga zeBabylon waze waqhayisa ngaloo nto. Zinkulu ngangokuba intloko ezintandalo zamahashe nenqwelo ayekwazi ubaleka umdyarho ejikeleza indonga.
Its gates were so big until man.
Amasango ayemakhulu kangako ngokuthi amadoda abile kufuma ubomi bawo kuwo ebetha isinyithi singene kuloo masango ayenobunzima ongamakhulu etoni kwisixeko esikhulu yayingamaqela amadoda awayenozityhala zivuleke.
No one could touch Nebuchadnezzar. But one night in a drunken stew, thinking that they were safe.
Kodwa ngomnye ubusuku bekumgidi wokunxila becinga ababa bekhuselekile emva kwezo ndonga zabo zenzululwazi benezixhobo zabo zalo mhla. Nako kusisa umbhalo wesandla eludongeni yaphela ke into.
Oh, how man has tried to carry man to safety, to push himself on to safety by his own
son. Indlela yakhe wazama ngayo umntu ukuqhubela umntu kukhuseleko ukuzityhala ezisa kukhuseleko ngemiqonzo yeyakhe noko anokwenza kwakhangeleka ngokungathi ngenxa yabantu befuna umqondiso kufanele kubekho isizathu soko into ethile ngaphakathi komntu enokuthi zungule isizathu okanye umqondiso ophuma kwindawo ethile anokukhuseleka kuyo. Ngoko uThixo wathetha wathi, ndiyakubanika umqondiso okunaphakade, ndiyakunika ibandla umqondiso okunaphakade.
It wasn't to be a great wall or a tower. He said a virgin shall conceive.
Yayingazuba ludonga olukhulu kungenjalo inqaba ende. Wathi intombi le iyakumitha izale unyana, igama lakhe kuthiwe nguEmmanuel, iyawuba ngumqondiso okunaphakade kaThixo lowo.
How simple, how little. Do you understand?
Kulula kangakanani, ncinane kangakanani. Uyaqonda ukuba izinto ezincinane odlula phezu kwazo ziqakathe zithetha lukhulu kangako kuThixo? Ingaba ibandla liyakuqaphela oko ngale ntsasa?
And our achievement as organizations.
Kokwethu esinokwenza ngokwemibutho nezakhiwo zakhe ezikhulu zemfaneko sekuqingiweyo yokubhisa zidlula kwizinto ezincinane ezithetha lukhulu kangako kuThixo nezitha lukhulu kangako kwindawo yethu esiya kuphelela kuyongona phakade. Siyaziqakatha ezo zinto. UThixo esitsho ukuthi ndiyakulinika umqondiso okunaphakade, intombi le iyakumitha izale usana.
Why should it be a baby?
Kuba kuba ukutheni lusana? Ukutheni ukuze ibe lusana? Umdali ngokwakhe umele ukuhlaphile ngaphakathi kwindalo yakhe ukuze abe ngumqondiso ebantwini. Kutheni kunyanzelekile ukuba ibe lusana nje?
Why couldn't he have set out build a great ladder in all of you like Jacob's dream?
Kwakutheni ukuze abe akazange athi zakwakha inqwanqwa elikhulu ukuze nonke njengephupha likayakobi okanye ndizakuthoba ezulwini ngokufuna ukuba injalo yezulu intambo ize ninike amandla ukuze xa nithe nazibophelela kuyo
ndininyuse.
Kodwa weza ngendlela elula kangako waye wathi uyakuzalwa usana nantso into yaba ngumqondisi ayisayi ba ngumqondisi kuphela koko iyaba ngowona mqondisi omkhulu usana.
Why, the intelligence of science would lighten the face of such a thought. But to God, it was a super sign.
This baby was a super
sign.
Which by Emmanuel. Into a tita to a liquibe, good tico, nati. Nango on amkondisomku.
God of heaven living with people is the super sign.
Utiko ezulu ehleli kunye nabantu
kona
mkonzo omkhulu wawungayikuba ngumkonzo omkhulu ngalo mhla kuphela koko unguwo namhlanje nangayo yonke imihla uba uthixo uhleli kunye nabantu bakhe.
Emmanuel, God with us. This is the super sign. This is the eternal.
Uemmanuel, uthixo ekunye nathi lo ngona mkonzo omkhulu. Long umkonzo ngunaphakade umkonzo ngena siphelo esawunikwa nguThixo.
And what did he become? Dust. Very dust of his own creation.
Waye kwakutheni kuze yena abe luthuli kwawuthuli lwendalo eyeyakhe umdali waba yilonto uthuli lwendalo eyakhe.
Man trying to do big things. But when God gave us
umntu uzama ukwenza into enkulu ebalulekileyo kodwa xa uThixo amnika umqondiso wawuyinto encinane. Umntu mzama ukusebenza ngemicimbi emikhulu uThixo usebenza ngomcimbi omncinci. Umntu uzama ukuthi ngenxa yabo wonke umntu ehamba kanje masenze njengoba besenza eHollywood. UThixo ufuna abambalwa ufuna ukuqhakatha zonke izinto ezinkulu ukuze amkele into encinane.
A baby will be born. Little Emmanuel will be born. God of the creation become part of the creation.
Uemmanuel omncinane uyakuzalwa. UThixo endalo abe yinxenye endalo yeyakhe. UThixo omdala omazulu nomhlaba owenza uthuli kunye nemithi nayo yonke into ekhoyo abe yinxalenye yayo. Nantso into yakuba ngumqondiso. Uyakuza ngendlela oluza ngayo uluntu.
Now he could have come some other way. He could have come by the way of other ways.
Gogo wayenokuza ngendlela yenye. Wayesenokuza ngendlela yabanye yezinye indlela anazo zokuza. Kodwa wanyula ukuza ngalendlela ukunika umqondiso ona umqondiso omkhulu intombi le yakumitha izale unyana. Yaye bakumbiza ngokuba Emmanuel.
Now, what was it for? What reason? Why did he choose to become an angel?
Woku yayingwantoni wona? Yayintoni sizathu? Kwakutheni ukuze anganyula ukuba abe ingelosi? Wayenzile loo nto. Wayesenokuza eyindoda ekhule yagqiba.
He could have become with a full salute from heaven. With the angel.
Wayesenokuza ngokukhahlelwa okuzeleyo okuphuma ezulwini. Ingelosi nazo zonke izidalwa zezulu zityambalaze ngokuhla kwemijelo yezulu. Kukho ileli yegolide wayenokuhla kunye nomkhosi weengelosi eziculayo ngewayenzayo loo nto. Kodwa wathi ndiya kuninika umqondiso owona mqondiso omkhulu umqondiso ongunaphakade intombi le iya kumitha izale
umntwana.
Waye xa kwakufuneka ukuba akhethe indawo awayeyakuthi lo mntwana azalelwe kuyo ngewayehlengeleli ebuliswa ngokukhahlelwa okupheleleyo lizulu ngewayehle ephuma ezulwini njengengelosi okanye ehle indoda eseyiqinile ukhula kodwa yena kananjalo wayenowuza angene kwibhoto lokumkani.
But he said, I'll give a sign. And the sign was told to the shepherd.
Kodwa wathi ndiyakunika umqondiso kwaye umqondiso lo waxelelwa abalusi niyakumfumana esidalini esongele kwiqhiya ezindala. Nangona umqondiso omkhulu uzalelwe phezu kwemfumba yomgquba nokunuka kwesitali kungekona zimpahla zokumnxiba uEmmanuel.
devil wants to make things big and bright. God keeps things humble.
Umtyholo ufuna ukuzenza izinto zibe nkulu zikhazimle. UThixo zigcina zijobekile izinto. Ona mkonzo mkulu. Nofumana lusana lusongelwe eziqhiyeni. Lulele emkhombeni wesitali. Nantso into engumqondiso. Ona mqondiso omkhulu.
When he was on earth, he was so poor.
Ngethu wayesemhlabeni, wayelihlwempu kakhulu. Sithetha njani ngamaxesha anobunzima? Ubani lo mncinane? Uyehova.
God became man, took on our stock, crossed himself from God.
Uyehova uThixo waba ngumntu, wathabatha isiqu sethu, wasiqhuba ngokwembeko evela kuThixo, waba ngumntu, nanko ke umqondiso.
Become he was God and became man, not rich man, but poor man.
Waba wenguThixo. Waze wangumntu hayi indoda esisityebi koko umntu olihlwempu wo lowo namqondiso omkhulu nicele umqondiso watsho uThixo ndiyakunika wona umqondiso okunaphakade.
He could have come otherwise, as I've said, but a baby.
Wayeze ngenye indlela njengoba senditshilo kodwa usana kwakutheni uzabela usana.
When that first little toothless mouth opened in that manger. On that first Christmas,
kwa kuqala lo mcinane umlomo ngena amazinyo ufula kweso sihlali phezuke uqala iphetane yosana ngenza sokuqala iChristmas kwiphetane yakhe yosana esihlalini nokuqala kungenana kokuqala kwaphuma kwizwi lakhe yayinguThixo elila uYehova elila
come from God and was man every whit man. Come to the world with nothing.
Abo bonke ubulumko umntu. Weza ehlabathini engenanto. Kodwa wayesengumntu. Wayezama ukwenza ntoni yena? Yayintoni injongo yakhe?
He cried like a baby in the manger. He played like a boy on the street. He tore like
walila njengosana esitalini. Wahlala njengenkwenkwe esitratweni. Wasebenza wabulaleyo ngokwendoda ukanti yena uEmmanuel lo ngona mqondiso omkhulu uThixo ehleli ngaphakathi kwindalo oyayidalayo ona mqondiso omkhulu niyakunikwa umqondiso.
He was so poor when he came to the earth, he came to a barred womb.
Wayehlwempu kangangoko wathi xa wayesiza emhlabeni weza ngesizalo esibolekiweyo isizalo esibolekiweyo somfazi nengcwaba elibolekiweyo awayezakungcwatywa kulo uThixo.
A virgin shall conceive without sexually interception. Jehovah,
intombi le iyakumitha ngaphandle kwazana kwendoda nomfazi. UYehova waboleka isizalo kuMariya umfazi ukuze enze umsebenzi ngoba wayeyakunika umqondiso okunaphakade.
I was so poor on earth. After 33 years of half a ministry, he had to bury a grave to be buried in.
Elihlwempu kangako emhlabeni emva kwamashumi amathathu nesithathu eminyaka enesiqingatha yokushumayela kwakhe kwanyanzela waboleka ingcwaba aza kungcwatywa kulo. Angayicinga loo nto uthetha ngokukhawulwa ngokumsulwa uthetha ukuthini phofu?
Can't you see the real sign?
Uyawubona kamkonzo wenene uYehova ethi ongomnye wethu.
Jehovah God on earth as a fugitive. A pilgrim in the land that he created. Rejected and pushed and laughed at and scoffed at. A stumbling stone to the unbeliever.
UYehova uThixo osemhlabeni kasibhadubhadu engowasemzini kumhlaba awokudalayo emangele watyalo wahlekwa kahlekiswa ngaye elitya lesikhubekiso kongakholwayo ilwa lesikhubekiso umtyholo kwihlabathi lezenkolo kodwa engumqondiso okunaphakade kwikholwa uThixo okunye nathi ona mqondiso omkhulu.
God made manifest, God presenting himself to the world as a fugitive.
Uyayibona uThixo abonakalisiwe, uThixo zibonakalise kwihlabathi njengobhadulayo kawayeza ngenye indlela kodwa wakhetha ukuza ngale ndlela.
Listen to this. Don't miss it. I think that God had in his mind it would
Yipula
be
pula lento ungayiphosi ndicinga uba uThixo wayenawo engqondweni yakhe uba yayiyakuba ngumtsalane kuluntu inguwo kwikholwa.
It is appealing when our God becomes one of us. But to the start.
Inomtsalane xa uThixo wethu esiba ngomnye wethu kodwa konenkani ongakholwayo isisikhubekiso.
I'll give you the sign. A virgin shall conceive. Emmanuel will be with you. God thought it would appeal to the human race.
Yakunika umqondiso intombi le yakumitha uEmmanuel uyaba nani uThixo ayicinga ukuba iyaba ngumtsalane kuhlangalo loluntu eyoba uThixo wethu abe ngomnye wethu eyoba sixube ngokwembewu yena abe luthuli lwethu uzabe sikusethu isibuso omntu umdala wenza zonke izinto kwaye kwakhona loo nto yazalisekisa isiprofeta abaprofeti babeyibonile.
And another thing, the word was made dust flesh and dwelt among us. The Jehovah, the Word, became human.
Enye into ke ilizwi lenziwa uthuli inyama lahlala phakathi kwethu uYehova ilizwi laba ngumntu laba luthuli lahlala ngaphakathi kunye nathi umqondiso okunaphakade awusayi kuze uphele.
Oh, when we think of it, an eternal sign.
Oh, sakuyicinga loo nto ona mqondiso ungomkhulu kwimiqondiso yonke uThixo esiba ngomnye wethu ngokwakhona umele ukuba abe yimbewu kaabraham uabraham kakade wayeyimbewu kaefa uefa wayeyimbewu yomfazi eyityumza intloko inyoka kodwa uabraham uba noyibamba nje wayenokholwa kuthixo ndeleyo yamanya umoya kathixo kunye nenyama yomntu nako apho luza khona ukholo.
That's why he could be the Abraham seed, not all flesh, but the uniting of spirit and flesh together. God.
Nanto ndiyaba ngoba imbewu kaAbraham ayonke inyama. Kongo uzimanya umoya nenyama sihlangene. UThixo ezenza eqhaqa evumbulula zonke ingcambu zobubi. Esenza yonke inyama kuba ithobele uthula walidalayo. Azaphile ecaleni kwakho njengokuncedisana nawe.
Another thing. He never defiled.
Enye into akazange angcolise ungenjalo aphikisane nayo nawuphina kwimithetho yakhe. Akanako kuyenza loo nto.
So virgin, I'll give you a sign. Not a Titanic. Not a UN. But I'll give you a sign of safety.
Intombi, ndiyakunika umqondiso. Hayi Titanic. Hayi isizwe ezimanyeneyo koko. Ndiyakunika umqondiso wokhuseleko intombi le iyakumitha izale unyana imbize ngoba nguEmmanuel nangomqondiso ewe.
You see, in God's laws of redemption, as it was with Boaz and Naomi,
uyabona kwimithetho kathixo ukuhlangula njengoba kunjalo kuBoaz noNaomi kwamnyanzelekile ukuba ibe sizalwana esisondeleyo yaye inye indlela umntu wayenokuhlangulwa ngayo kuba uthixo abe sisizalwane esondeleyo.
I want you to see it. He never become kinfolks altogether to the rich.
Ifuna uba uyibone loo nto. Akazange abe ngoko wabo ngokupheleleyo uNkosi Sityebi konamandla. Koko wazalwa esitalini esisongelwe ngeqhiya ezimdaka engengomntu mdala koko engumntwana. WayenguThixo ophezu kwendalo wanyula ukwenza loo nto ayikuza indoda ayikhule ngokupheleleyo.
He came that he might suffer the feelings of the little babies. He came that he might
Weza konkuze angena aphumele kwizilingo zabatha. Kwanyanzela bahambe ukuze abe nokusebenza nzima kumisebenza nzima nakumigibe umthoni. Njengomuntu avulele indlela abantu. Abakudala bonke. Abazo zonke indidi zokudala. Nabendidi zonke amahlwembu ozitshebi bebonke.
He became poor that through his poverty.
Wabalihlwembu kuze ngobuhlwembu bakhe bezityebi nendlala ifakunye naye ebukumkanini.
A sign
would be given.
Crossing himself. Making himself something different than what he was.
Umqondiso siyakunikwa ngoba sixube ngokwembewu aze izinto yahlukileyo kunaleyo wayeyiyo ngoko umqondiso ngowona mkhulu usana olulilayo edlala ngokwenkwenkwe esebenza nzima ngokwendoda kodwa yayinguthixo ephila kuzo zonke izigaba zobomi njengoko sisenza nathi uyazi uthixo usiphe imiqondiso emininzi yokuba wayenguthixo
That he was God, the God of Jonah.
He did the people in the days of the Lord.
That's a sign that every unrepented sinner will perish in the judgment.
Nokuba ilungisa liyakusindiswa ngenxeba kaThixo.
Wanikela
ngomnye umkhonzo kwityholo elivuthayo. Yayintoni leyo? Xa wabamba umprofeti wakhe wayesekubalekeni. Ndikuvile ukukhala kwabantu bam. Kwaye ndikukhumbule umnqophiso wam. Wanikela ngomnye umkhonzo apho. Kwaye ungenguThixo ogcinayo umnqophiso. Waze wakhumbula yonke into ayithethayo. Sonke isithembiso osenzayo abanika umqondiso kwityholo elivuthayo ndaye ndihlile ukuza
kubahlangulamkhangele
uthixo kwiindlela zakhe zokusebenza ekudaleni kwakhe amazulu nomhlaba wabiza iingelosi wazihlanganisa waze wathi masithi nto yonke indawo esibhalweni apho wathi wenza nantoni na kuxhaphakile hayi mna koko uba wam kodwa kwathi kwakukho kwicebo losindiso weza yedwa kwakungekho mntu wayekunye naye yayinguye yedwa kuphela wayenokuza ingelosi yayingena kuyenza loo nto omnye umntu obizwa ngoba ngunyana wakhe wayengena kuyenza loo nto omnye obizwa ngoba yenye into intombi engcwele okanye umama ongcwele okanye ingcwele ethile yayingena kuyenza loo nto nguthixo yayinyanzelekile ukuba eze
Hey,
ndiyakunika umqondiso intombi leyo iyakumitha kwaye kuyazalwa usana lona luyakubizwa ngokuba nguEmmanuel uthixo unathi owona mqondiso omkhulu uthixo engaphakathi kubantu bakhe uthixo ekunye nabantu bakhe uthixo uthe wangabantu bakhe uthixo nomntu wabamnye umqondiso isikhubekiso kwihlabathi kodwa ithemba elisikekileyo kwikholwa umqondiso ekuya kuthethwa kakubi ngawo wayenalo elinye awaziqonakalisa ngalo waqonakalisa ngonogumbe kuba wayenguthixo omgwebo nothixo wenceba kwabayigcinayo imiyalelo yakhe wabonakala kwityholo oluvuthayo ngomqondiso uba uyawuligcina idinga awalenzayo kwaze kulwandla olubomvu wabonisa uba wayeza kubavulela indlela awu babezama ukulandela imithetho yakhe noba intoni eyinqumlela uthi kwaqonakalisa kulwandle olubomvu wanikela ngumqondiso woba avule ulwandle kuso sonke isilingo uyakuvula indlela yokuphuma uthi umama kayikholwa loo nto utata kayikholwa loo nto ibandla likholwa kuyo andikhathali uma ngubana ungakholwa kuyo uba uyakholwa wena kuyo uthixo uyavula ithuba lokuphuma wanikela ngomqondiso wokuba uya kuyenza loo nto babesendleni eyangqo kwilizwe ledinga apho wayebathembise khona uthixo lwabavalela ulwandle olubomvu bangena enkathazweni babengazi bamabathini na uthixo wabonakalisa ukuba wayenako uvula indlela yokuphuma kuso sonke isilingo konke ukuvavanywa awukwazi ukuyeka ukutshaya thabatha uthixo kube kanye awukwazi ukuyeka ukuxoka awukwazi uyeka ukuba awukwazi ukuyeka umsindo thabathela kuwe uthixo kube kanye uba uziva ungafuni ukuya enkonzweni ube ungakwazi ukuya ndawo hamba nothixo kube kanye thabatha idinga lakhe waqonakalisa kulwandle olubomvu uba uya kuyivula indlela yokuphuma uthixo wanikisa umqondiso kwabaninzi
Go down into Bethlehem, for this day is born Christ
the Savior. Ihlani eBethlehem, kuba namhlanje nizalelwe uKristu umsindisi. UKristu, uThixo ngumthanjiswa, namhlanje uzelwe ngumfazi. uThixo.
Not making her a god.
Engenza umfazi abe nguThixo ngoku. Waboleka nje isalo somfazi. Hey, into enye nokuba ebolekela umzimba. Ubashumayela ivangeli ngawo. Into enye nokuba eboleka umzimba wakho. Uzenze umsebenzi afuna ukwenza ngawe. Ngoba usengu Emmanuel. Umqondiso. UThixo ekunye nabantu bakhe. UThixo ephila phakathi kwabantu bakhe. Ona mkhulu umkhonso kunaphakade. Awunawuze usilele. Uyawuhlala ungumqondiso.
You talk about these signs.
Uthetha ngale miqondiso. Uthini ngalo?
Before you can ever get any other.
Ngaphambi kokuba ube unokufumana umqondiso ngomnye. Umqondiso okuthetha ngelwimi. Umqondiso oprofeta. Umqondiso wamandla ngaphezu kwendalo. Kuyafuneka ubuyele umqondiso wokuqala okunaphakade. Nomqondiso ungena siphela.
Get straight to start with and upon that foundation.
Hamba ngokuthe ngqo indawo yokuqala uze ke phezu kwezo seko esinliwa lawo onke amaphakade. Kungekonto yawuze isithukumise amasango esoko.
Get that sign.
Ayakusichasa koko akayikuseyisa. Fumana lo mqondiso intombi le yakumitha izale unyana.
And he told these shepherds, here's how you'll find him. He'll be in a manger in a barn.
Yaye wabaxela ababelusi. Nansi indlela niya kumfumana ngayo. Uya kuba sesitalini phakathi edladleni. Esongele ngeqhiya zidlakadlaka. Na ukhangela kuyena ikhona. Uba yena unguThixo ephakathi kwenu.
That sign wasn't only to the shepherds. But it was given to all the world.
Lo mkonzo wayengayibala usibodwa. Kwakuba unikelwe kulo lonke ihlabathi. Uba ukhangelwe kuye abonwe ukuba ungubani na unguThixo enathi uEmmanuel. Xa wayelapha emhlabeni waqondakalisa uba yena wayenguThixo. Waqondakalisa uba uThixo engaphakathi kuye ngoba imiqondiso kaThixo yayimlandela.
He said, if I do not the works of my Father, then believe me not. But if I do this,
wathi uba ndiyenza imisebenzi kabawam ngokwam usanukholwa ndim. Kodwa uba ndiyenza imisebenzi kabawam ubani kholwa ndim? Kholwani yo imisebenzi. Umqondiso. UEmmanuel.
I and my Father are one. My Father sent me and as he sends
me, so I am you. Bawam wandithumayo. Njengoba endithuma bawo ndiyandithuma nam. Bawo othume mna ukunye nam. Ungaphakathi kum wenza imisebenzi ngokwakhe. UnguThixo esenyameni.
Didn't Lot get a taste of that before the destruction? When he seen God manifested in flesh.
Akazange afumane ukuyingcamla loo nto olothe ngaphambi kokutshatyalaliswa. Xa wabona uThixo abonakaliswa esenyameni esidla itole esela ubisi lwenkomo esidla isonke esiphuma emhlabeni waze wema umva wakhe uzise ententeni enesimelabiso somntu mna njengoko uAbraham eyindlalifa yehlabathi mna ngamanye amazwi ndiyakuyenza yazeke kuye.
Then he said, Abraham, where is your wife, Sarah?
Wang Baniana, Gogo Wat Abraham, Ipingoska Yagusara, Yamo Tusalon, Utiko, Emikusikuska Crestu, Enzuenyam.
Said she's in the tent behind you.
Watu sent in the Mpaguago, Usara Washtega was what Yena, Utsegelendon Usara.
When Emmanuel becomes to the womb of a woman. Instead of appearing as a
theologian. Oh, Emmanuel was Zanga Salosom Fazi. Endani uba vele ngumzimba ongomoya. Wathi nje kwa kunjalo ngemihlaka lonke. Kuyakuba njalo kuzeni konyana womntu.
When he was on earth, those apostles went forth with the gospel.
Awayelapha emhlabeni. Abapostile baphuma nevangeli. Ngokude nengelo sizikhangele ngapha kwentsika zezulu. Amajelo elizwe laseqaqaulini. Ukuze zikhangele kuye.
You who are putting down scripture as I see you writing. 1 Timothy 3:16.
Without controversy,
the angels raised over to take a look at God.
Uyingwele, uyingwele, uyingwele. Xa wayehlela apho eyintsika yomlebhu kaqaulini bezulu. Waze wathi akuba ngumntu ingelo zeze zakhangela ngapha ukuze zimbone. UYehova enziwe inyama. ngokuqinisekileyo ngaphandle kwamathandabuzo inkulu imfihlelo leyo wena okuhlonela uthixo ndiyakunika umkonzi okunaphakade uba uthixo wenza inyama phakathi kwethu wahlala esenyameni yaba ngumkonzi okunaphakade lowo ingomkonzi okubela usibotho ukuba bakhangele bakholwe koko ngowenu nani mnquba kaBrenham ikwanguwona eli hlabathi likhohlakeleyo ukuze likholwe ukuba lowo nguthixo uthixo wanikeza ngalo mqondiso.
Jesus said, as the living Father has sent me and come with me and was in me, so send I you.
Uyesu wathi njengokuba uphile ndithumile mna waza weza kunye nam wabe ngaphakathi kum ngokunjalo mna ndithuma nina uba uphile uyokuhamba nani abe ngaphakathi kuni umqondiso okunaphakade nantsi imiqondiso yokulandelana abakholweyo uyabona ndiyakuba nani ndibe ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni komhlaba ndiyakuba nani ukuphela komhlaba ndiyakubakho ndikunye nani. Umntu othile njengoba ndithilo ngaphambili ufuna ukumenza into encinci engeneno kathixo wayengumntu uthixo wayesebenzisa umntu uthixo wayesebenzisa inyama awayidalayo ngokwakhe esenzela ukuze adale ngaye nokuze avelise ngaye oonyana abaninzi sitsho isibhalo ngaloo nyana uthobekileyo ngonyana omnye bawa bonke ngonyana othobekileyo bonke bayakuphila abo bakholwayo.
God with us. A sign. Said that would be a sign. He's so loved to refer to.
Uthixo unathi umqondiso. Wathi yakuba ngulowo umqondiso. Wathi anabhekisela kuye njengonyana womntu. Engumntu isikusakhe. Umntu nje akukho nto ndiyo. Unyana kanakwenza nto ngokwakhe. Koko nguyise owayengaphakathi kuye uEmmanuel. Uthixo. Usana uThixo uYehova uThixo olo sana lincinci lwalulila yayinguyehova lowo uyayibona uThixo ephila ngaphakathi kusana uThixo ephila ngaphakathi kosakhulayo wayengumntu osemtsha unjani yena wasibekela umzekelo wathi akulahleka utata nomama wakhe bakhangela jikelele ukuze bamfumane baze bamfumane etempleni wathini yena engumntwana osakhulayo nje anazi na bandimele ukuba semcimbini kaba wam umzekelo wabantwana abasakhulayo njengendoda nabo bonke ubunene behlabathi kunikelwe kuye yonke into esezandleni zakhe kanye ukuze abe ngona mkhulu kubo bonke abantu oyena usisityebi kubo bonke abantu owayekwazi ukuxela abantu apho yayikhona intlanzi eyayinemali eyingqekembe emlonyeni kuyo owayekwazi ukomba awona amaninzi angcono aphuma emaquleni awajika abe yiwayini owayekwazi uguqula nantoni na owayefuna ukuyiguqula owayekwazi udabatha amaqebengwana amahlanu ondle amawaka amahlanu wayenamandla ezandleni zakhe ngokuba ngayindoda ebalulekileyo kodwa nangoko wanyula ubuhlwengu akazange abanalo nengcwaba ekufeni kwakhe kwanyanzela ukuba aluboleke uEmmanuel lo iyakuba
ngumqondisi.
Uza njani uthixo esebuhlwempini usebenza njani uthixo uyaba ngumkonzi okunaphakade nabangamahlwempu abangafundanga.
The great prophetess Anne, when
Simeon umqondiso wathi umprofetikazi omkhulu Ana xa uSimeon waphakamisa izandla zakhe etempleni ebambe lowo mncinane ekwiqhiya ukusongela uAna uthi ungumqondiso oyakuthethwa kakubi ngawo ngenxa yokuwa kukaSirayeli kodwa abuyahlanganisa kwakhona kananjalo isikhanyiso sentlanga yintoni uThixo unathi engekokwabazityebi nabaphakamileyo ngoko kumahlwempu wazalwa esitalini uthixo unathi wenza hlobo luntu lwezinto yena khangela izinto zakhe awazithethayo khangela kuyo okwamthethayo kuba uthixo ngokwakhe wathi lo ngunyana wam oyintanda mveni yena lo ngunyana wam endikholisweyo kukuhlala ngaphakathi kuye mveni yena wathi ndiyakuba nani njalo kude kube sekupheleni.
They burnt the earth up in their days.
Wakhupha wathi umapostile bakhe bawutshisa bawuvuthulula umhlaba ngemihla yabo njengoko uthixo esiba mnye nomntu babhaptiza abantu egameni lalo thixo uYesu Kristu. babephila ngokusondeka ngako kuye ngokuthi azibonakalise ngabo ngemikhonzo nemmangaliso neziphoso zomoya engcwele uthixo unathi bashumayela ukuba kwakukho uthixo omnye ophilileyo umntu wakhe zonke iintlobo zenqaba izinto phezu kothixo abathathu mhlawumbi abane okanye othixo ababini kodwa mnye uthixo lo myalezo wawuyakuvuselelwa ngomhla wokugqibela.
Better get your thinking on now. Open up your hearts.
Kungcono nicinge kakuhle ngoku. Mlani inhliziyo zenu. Celani uThixo ukuba akutyhile oku kuni le nto ndiza kuyithetha.
When he come, he fulfilled what the prophet said. And when he's coming in
ewuzeni kwakhe wazaseka oko kwakuthethwe ngumprofeti. Wayexa isiza ngemhla wokugqibela kwimvula zamva zikaThixo. Xa zombini yaphambili nemvula yamva iyakube igalela uza kanye ngokuchanekileyo ngalaa ndlela kwaprofethwa ngayo ngaye kuyakubakho kukanya ngexa langokuhlwa. Kwakuza kwenzeka ntoni? UEmmanuel kwalo nyana mnye kwaoko kukhanya kunye laa thixo mnye weza kuhlala enyameni kunye nabantu bakhe ngomhla wepentekoste uzawungena ngendlela efanayo naleya ngemihla yokugqibela kuba kuyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa.
What is it? There shall be a sign, an everlasting sign. God with us.
Yintoni leyo? Kuyakubakho umqondiso, umqondiso okunaphakade. UThixo unathi, uThixo unathi, uThixo ngathi umntu noThixo baba mnye.
Jesus died that he gave that precious life on his decision in life Sunday's message.
Uyesu wafa ukuze abe nokunikela ngoba bomi kunexabiso ngesigqibo sakhe. Umyalezo wexa epheleleyo ngoba wanikezela ngabo ngenxa yesigqibo ukuze abe nokuza onyana abaninzi kuThixo uEmmanuel unathi abantu bokukhanya kwangokuhlwa iyakubatsala lona.
When God gave the sign,
xa uThixo anikela ngomqondiso iyakuba ngulo mqondiso uThixo uyakube ehlele enyameni. Wacinga uba loo nto iyakubatsala abantu yazenza njalo babonke abamamkelayo wabanika igunya lokuba babe ngabantwana bakaThixo. Yayikufanele ukubatsala abantu bokukhanya kwangokuhlwa xa beboniswa koko kukhanya kunye uThixo noKristu mnye.
Peter said, let it be known to you that God's made this same Jesus whom you
crucified. UPetrus wathi makwazeke kuni ukuba uThixo umenze kwayena lo Yesu nambethela emnqamlezini kokubini inkosi noKristu umqondise ukuthethwa kakubi ngawo kodwa sibaneza ngokuhlwa zilapha.
As a late minister of the gospel, when the Pentecostal message first started falling,
njengomlungiselelo ongasekhoyo evangeli ekuqaleni komyalezo wepentekoste ukuwa ongasekhoyo ugqirha Heywood kanye phambi yena ndiyaqonda mhlawumbi ngethuba wayesilemtsha kakhulu ngenye imini wakuhlelwa ngumoya wayeyimbongi ngaphandle kuba engumshumayeli wagqibula usiba lwakhe wayibhala.
It shall be light in the evening time, the path of glory you will surely find.
Uyakubakho ukukhanya ngexala ngokuhlwa indlela yebuqakamlini yakuyifumana ngenene indlela yamanzi ekukukhanya namhlanje ingcwatywa egameni likayesu. Bathanani badala gukukani kuzo sonke isono senu kwaye umoya ingcwele uyakungena ngenene kuba izikhanyisa ngokuhlwa zifikile inene yokuba uThixo noKristu mnye.
Izibaneza
ngokuhlwa ukuba sihambe ekukhanyeni kwangokuhlwa umqondiso ngokuhlwa ngoko kunyanzelekile ukuba ibe kwangoko kukhanya nalo mqondiso mnye umqondiso okunaphakade ngoko lo mqondiso ifanayo iyakulandelana nokukhanya kwangokuhlwa. Niyayibona, niyayiqonda, nango umyalezo walekrismesi. Izibaneza ngokuhlwa imiqondiso kamesiya iyawukhapha, ikhapha umyalezo. Izibaneza ngokuhlwa ezilapha uthethwa kakubi ngawo bayakunidanisa abazalwana benu. Bani wamdanisayo? Abazalwana bakhe.
They loved to see him perform the miracles, but when he come to Calvary, where were they all at?
abethanda ukubona esenza imangaliso kodwa kwathi kwakufika eCalvary babemephi bonke bonke kwakufika kulo mzuzu unzima apho uthixo inyaniso yakhe nebhayibhile yakhe amele ukubonakalaliswa baphi babuya umva bemka.
There shall be a
sign given unto you. And these things are going to be done.
I am going to be done.
Bokusizwa komyalezo ukuba uThixo noKristu munye ngoba uThixo abonakalisa esenyameni wanyula ukuhlala enyameni yomntu waye namhlawumbi amenza into ethile ehleli phezu kwetrone bamenza into ethile yangaphambi kwendalo abanye babafuna ukubuyisela emva ekube nabesazi nzulu abanye bafuna ukumenza umprofeti kodwa mzalwana yena unguThixo engaphakathi kuwe uThixo ebonakalisa esenyameni.
How did they know he was God in the flesh?
Said if I do not work, I'm going to be wrong. What about you?
Now the same thing, the message is revived again in the last days.
Emmanuel ehlele ngaphakathi kuni ebanalwa misebenzi wayenzayo ezibonakalalisa ngani kwalwa misebenzi iminye wayenzayo ukukhanya ngokohlwa kuthetha kakubi ngako yindlela enzima yaba nento ithetha kumlalo wayesityebi selula ukanti intliziyo yakhe ilambile ilambele ukuza kuyesu waze wathi rabi ndenze ntona ukuze ndibudle ilifo bomnaphakathi wathi gcina imithetho wathi yena ndayenza loo nto ndisengumntwana wathi funa ukugqibelela ngoko wathi landela mna kodwa wayemngayibuhlungu yayilixabiso eliphezulu ubanga lihlawula uba njengewayemnike nje imali ethile azakhe inkonzo enkulu kwindawo ethile azibeke njengelungu ke wayenza kokulula loo nto.
Don't you see how that's patterned today amongst the rich? There were others, not only rich but poor.
Awuyiboni indlela efuselwe ngawo loo nto namhlanje phakathi kwabazisityebi kwakwabanye ingezo zityebi zodwa koko namahlwembu abaninzi babo ephuma kwimihadi yekalika njalo njalo ala ngenxa yodumo ngoba wayengadumanga wayengu-Emmanuel.
They said that's criticism, that's a devil, that's mental telepathy, that's Beelzebub.
Athi kukugxeka oko ngumtyholo kufunda kwengqondo okuya kungubhelzebhule lowa abafundi baloo mhla iinkonzo zabo ezikulu bathi impeketo kodwa uthixo wathi ngumqondiso ongunaphakathi owona mqondiso omkhulu ngumqondiso wayo yonke imiqondiso noba uthixo unane ngaphakathi kuni kude kube sekupheleni kwehlabathi. Nako umqondiso wakho ngowona mkhulu udlula yonke imiqondiso ungumqondiso wokuqala izenzo ishumi nethoba abo bantu babebuyile baze bawuqaphela lo mqondiso phambi koba babe bamkela umoya oyingcwele kwizenzo ishumi nethoba isihlanu ukanti ikholwa lalinebhayibhile waye lalinomshumayelo ophuthileyo wayeqonda ukuba uyesu wayengukristu ukanti ngaphambi koba bangene kuloo nto nokuze babone imiqondiso banyanzele babeze baphinde ukubhaptizwa bekwe izandla phezu kwabo bamkele umoya oyingcwele nyaniso le.
But in the evening time, the lights are here, just criticized, just made fun of.
God, when get along with you, this man is lapa. Why we click is? Ushetu angao, ushetu angao bingao. Prophet wa tuti ushetu angao bingao. Ili chelis kubegis.
Evil spoken of, made fun of, criticized.
Ushetu angao bingao, ushetu angao. We are clever. Emmanuel nga pagat kuti esebenza intando yake gati.
Oh, today. My pilgrim brother, my sister.
Oh, namhlanje mzalwane wam olundwendwe. Dade wethu, kholwa kulo mqondiso. Khangela ngaphakathi kumkhongo weyakho intliziyo. Ubone ukuba unakona ukuthetha ngaphakathi kwakho.
See the sign that the shepherd sees. God in flesh.
Ubone lo mqondiso wabona abelusi. UThixo esenyameni. Ehleli phakathi kwabangamahlwempu. Abasweleyo abalahlelwe ngaphandle ubone ukuba ungawuqonda na uthixo entliziyweni yakho uthixo elapha khangela ubone ukuba uzibonakalisa kakuhle kumnandi nokuthobeka njengokwenzayo. kwiminyaka embalwa yadlulayo kwakho intombazane yayiphuma ekholeji yaze nyana abaninzi babalingane bayo apho yaba ngozingela ukuba uyazi kancinane isuka ekufundisweni kwakudala kwangaphandle eyayinako njengokukamama wasemaphandleni yaze ngenye imini yagqiba kwiminyaka mbini emva koko ukuba mayityelele umama wayo kwakhona yambhala incwadi ethunyelwa ngokungxamisekileyo yamxela ukuba izawuva ngololiwe othile thini ukuze aze kuyihlangabeza esikhululweni.
However, she brought another little smart aleck with her.
Ukanti yeza nenye itwazana ezicingela uba ikrelekrele njengoba nayo yayisele ingozenza krelekrele okwayo yaze yeza nomnye ehamba nayo yayingomnye ongathi ngochwepheshe bale mihla abazi yonke into abaselula abaphambili.
And when she arrived at the station,
yathi yafika esikhululweni yakuqalisa ukuhlamnolwe yakhangela nanko umama wayo imiphaya ekhangela ngako konke okungaphakathi kuye uze abone uba yayiphina intombi yakhe.
And when the girl that was with her mother saw her with her face
yathi yathi intombazana yekunye nayo umama yabona ubuso bakhe bunezinxenxe bonke izandla zakhe ezitshile wayekhangeleka embi emdala ekhangeleka embi.
And the girl that was with the little Mary said to her, wonder who that old wretched looking thing is.
Yaze loo ntombazana ekunye nomary yathi kuye ngaba ngubani bekulaa nto ikhangeleka kakubi. Yaze loo ntombazana yaneentloni ngomama wayo yathi andazi andazi uba ngubani na.
And her mother, when she seen her daughter, run to her and throwed her arms around her and started to kiss her.
Waze umama wayo wakubona intombi yakhe wabaleka phosa ingalo zakhe ngapha kwayo waqalisa ukuyiphuza yamtyhalela kuthi yathi andikwazi ubambe umntu ongenguye ngoba yayingafuni ukuzibandakanya nomntu onjalo owayethe wahlekwa ngomnye umntu ehlekisa ngayo.
There happened to be a man, a conductor of the train, standing by.
Kwenzeka uba kanti kukho indoda unogada kuloliwe eyimifutshane yambamba igxalabeni lomfazi selula yathi uba lusizi nto ndini lusizi ndilikhumbula kakuhle ibali.
And the people gathered to hear what had taken place and he helped the girl right out.
Bahlanganisa nabantu ukuza kuva ukuba kwakwenzeke ntoni na waze wayibamba loo ntombazana waze wathi le ntombazana incinane xa ile inyanga ezintandathu ubudala yayikwibhedele incinane yayo yosana kwigumbi eliphezulu umama wayo othandekayo ke wayena mfazi wayemhle ndakandambona watsho lonogada mdala.
Said the house caught fire while her mother was hanging
clothes. Wathi indlu yatsha ngethi umama wayo wayixhoma impahla bazamelwana beza bebaleka bekhala bayibona loo nto umama kazange ayiqaphele yayikwicala legumbi elalisengqamekweni lendlu abe madangatye selefikile kuyo yabe yongena emoyeni.
And said they couldn't hold that frantic mother, her baby was upstairs. And said
waze wathi abazange babe nakumbamba loo mama wayephathuzela usana lwakhe lalikwigumbi eliphezulu waze wathi bonke bona bekhala awunakugqobozela kuloo madangatye kodwa waxhibula ishiti elalisesandleni kuye esiya kulixhoma phezulu wayelishithi elimanzi wazalibopha phezu kwakhe nako egqobhozela madangatyeni enyuka izitebusi engacingi ngengozi awayekuyo yena.
Then when she got there she knew she couldn't wrap the sheet around herself to go back.
Waze wathi akufika apho wazi uba akangeke azisongele ngeshithi xa ebuya ngoko ukusindisa ubuhle bentombi yakhe eza kulandela yena wasongela usana lwakhe ngelo shiti wabaleka uphumela kuloo madangatye ubuso bakhe buze nezandla zakhe zize nengalo yaye loo nto yathisa inyama yesuka emzimbeni kuye izidlele zashwabana zancamathela emathanjeni akhe ngonakala ke zatsha iinwele zakhe zesuka nayo i onke amathambo eminwe.
Said she become ugly that you might become pretty. She forfeited her beauty.
Wathi waba mbi khona ukuze wena ube mhle wanikela ngobuhle bakhe wanikela ngayo yonke into awayenayo ukuze abe nokusingisa wena uze ume apho ube neentloni kuloo mama uthandekayo.
Brother, when I see God, the God of heaven, forfeiting his throne, his beauty,
mzalwana ndakubona uthixo uthixo wezulu eshiya itrone ubuhle bakhe nako konke wayekuko kuzazokuzalwa phezu kwenqumba yomgquba asongelwe ngeqhiya ezingamanikiniki ukuze kuhlekiswe ngaye ngemiqondiso yakhe nemimangaliso yakhe abizwe ngokuba ngumtyoli.
Should I be ashamed of him? No, sir. Let the classic world do what
ingaba ndiyabanentloni ngaye hayi mhlekazi malithi ihlabathi labodiki lenze loo nto lifuna ukuyenza kum ungona mqondiso omkhulu umoya ingcwelo ngaphakathi kwam uyakwazi loo nto isenondenza ndenze into ezingaqhelekanga ndibe yindoda ephambeneyo ngokweli hlabathi kodwa ndinawuze ndimkhanyele lo andenzela okungaka. Wathabatha indawo yam ekufeni wathabatha indawo yam ekhalvari wenza zonke izinto wazehlisa isuka emazulwini esinokwiitrone ezimhlophe zeperile ukuze abe ngumntu ukuze ancamle ukuhlupheka uphumela kwizidingo zam ukuze azi uba uyakuba luhlobo olunina olululo lomlamleli kum ukuze andikhokele andibonise ukuya ebomini obungunaphakade nokuphumela kubuhlwempu bakhe ndenziwe ndasityeki nangokufa kwakhe ndinikwe ubomi ubomi obungunaphakade.
Don't deny him. Don't be ashamed of him. Don't be ashamed of him.
Musa kumkhanyela musa banentloni ngaye musa banentloni ngaye koko mange uthi ewe nkosi yam ethandekayo ndinike njengowenzayo ngomhla wepentekoste nkosi ndiphe umoya ingcwele ngalawona entliziyweni yam andikhathali noba sakhulayo bathini na andikhathali noba lithini na ihlabathi andikhangelanga kubo ndikhangele kuwe yintoni na ngojoyina inkonzo hayi ngona mqondiso omkhulu uemmanuel uthixo unathi masithandaze.
In the audience of the people this morning, is there some here that would like to say,
to me, I'm ashamed of my life. I'm not ashamed of you. I'm ashamed of my life. I'm ashamed of my life. I'm ashamed of my life.
A man of sorrow, acquainted with grief.
Sonke sabufihla buso kuye watsho umprofeti wayedeliwe eshiyiwe ukanti thina sasiba ungobandezelwa nguye ungobethwa nguthixo ukanti wahlatywa ngenxa yezitsheko zethu watyunyuzwa ngenxa yezenzo zethu ezigwenxa ubethwa lokuba sibe noxolo lwaluphezu kwakhe saphiliswa ngemivumbo yakhe.
If you are, come to the altar.
Ngaba uyabanentloni ngaye. Uba umjalo yiza esibingelelweni uguquke kwisono sakho. Uba unantloni ngaye. Ube unantloni ngobomi bakho othi wabuzisa kuye. Into embi olo
hlobo.
Ube nentloni amaxesha amaninzi. Phambi komphathi wasemsebenzini. Phambi kwabafazi abangabahlobo. Phambi kwamadoda angabahlobo. Phambi komthandayo intombazana okanye komthandayo inkwenkwe. Ube nentloni ngaye. Emmanuel ehleli ngaphakathi kuwe. Phakamisa izandla zakho uthi Thixo ndixolele ngokuba nentloni.
Our Lord and our God, we humbly and most graciously
Nkosi yethu noThixo wethu sangozithoba sikucela ngobabalo kwawamkele ukucela uxolo kwethu kusasa nje ngako konke ukusilela kwethu kuba sisonke amaxesha athile siba netyala.
We are guilty for standing for truth. We are guilty when they want to call us some evil name like
Nechala lokumela inyaniso Nechala abefuna kusibiza ngamagama athile amabi anje ukuthi oh mqengele kwangcwele okanye into ethile engcole njengaleyo ukani ngamanye amaxesha sibuya umva nje ngoPetros sifuthumeze kumlilo wotshaba sixolele Nkosi.
The new year's approaching us.
Unyaka omtsha uswandele kuthi sangasingaqala ngayo le yure siubona wona mqondiso omkhulu kathixo phakathi kwethu uthixo ephila ngaphakathi kuthi ehleli ngaphakathi kuthi esebenza esenza ngokuchelekileyo ngaloo ndlela wayesenza ngayo nezikhanyiso zangokuhlwa silapha xolele ngokusilela kwethu xolela izono zethu kwaye thina ngenxeba enkulu Nkosi samkela isipho sakho sekrismesi unyana kathixo uze ahlale enyameni yethu kuthuli lwethu uze ahlale nathi ezingcwalisela oko ngegazi elilelakhe esinika isiqinisekiso sobungunaphakade
We thank you. I thank you, Lord, for this great.
Ngiyakubulela, ngiyakubulela Nkosi ngesipho esimangalisayo siphuma kuThixo. Kuba sisipho. Isipho somoya oyingcwele. Sonke sisongelwe egameni leNkosi uYesu. Sisamkela ngovuyo.
We thank you because our church stands for that sign.
Ngiyakubulela ngenxa yoba ibandla lethu limele lo mqondiso. Ngoba umqondiso lo umele imfundiso yebandla. Simele wona, wona usimele.
And it's known among the Christians throughout the world today of a poor, ignorant bunch of people at 8th and Penn Street at Jeffersonville.
Waye uyaziwa phakathi kwamaKristu kwihlabathi liphela namhlanje. Ngabanga amahlwempu iqela labantu abangaziyo abakwese sibhozo kunye nesitrato iPenn eJeffersonville. Ukuba uEmmanuel insika yomlilo ephuma entlango. UYesu waseGalilee, umoya oyingcwele wePentecoste wenziwa bonakalaliswa ngayo yonke imikonzi kaEmmanuel kwizikhanyiso zangokuhlwa. Nombulelo kakhulu, Nkosi, yabe banganabanye bangawubona bawamkele kuba sikucela okwegameni likaYesu sisenza ngenxa yakhe nangenxa yebandla. Amen.
I wished I had the voice of a singer.
Akwaba bendinelizwi lomculi. Kuba bendinelizwi lomculi njengoku. Bendiyakuthanda uniculele iculo lami endilithandayo elabhalwa ngumhlobo wami othandekayo William Booth Clibbon.
Down from his glory, the ever-living story.
Wehla bukakawulini bakhe imbali ehlala ihleli uThixo nomsindisi wami weza inguYesu igama lakhe wazalelwa esitalini ingowasemzini kwabangabakhe uThixo wensizi inyembezi kwanobuhlungu.
Oh, how I love him, how I adore him, my life, my soul.
Oh, andimthandi ngako, andimbuleli ngako ubomi bam ukhanya kwelanga kum into yonke kum umdala omkhulu waba ngumsindisi wam nayonke inzaliseko kathixo yayihleli kuye.
What condescension bringing us redemption when in the dead of night not one saint.
Kunjani uzehlisa usizisa inhlangulo xakwa kumnyama ngokufa ngeona elincinci ithembe libonakalayo kwaza kwavela lo mbane uzizindlu uthixo onexabiso onobubele wabekela buqala buqaqawulo bakhe wehlela emkhombeni esitalini esizele ngomgquba ukuze azalwe kuso esihlela ukurhweba azuze asindise emphefumlo wam.
Oh, how I love him, how I adore him. My breath, my sunshine, my
oh, and him tani ngako. Oh, and him buleli. Umphefumlo wam ukhanya kwelanga kum. Into yonke kum. Umdala omkhulu waba ngumsindisi wam. Nenzaliseko kaThixo yayihleli kuye.
And then he is in me.
Kwaye ngoko yena ungaphakathi kum. Ndibe mna ndingaphakathi kuye nakuni. Ngaloo mhla niyakwazi ukuba mna ndikuye ubawo. Ubawo ngaphakathi kum. Ndibe mna ndikuni nina nikum uThixo Emmanuel enathi. Yangulo Emmanuel wabona uGeorge Wright ohleli ezantsi nje phaya ngoku engene abo esifa xa ugqirha bane bedlulayo kuye.
It was that Emmanuel. And he had to borrow a womb.
Yangulo Emmanuel xa wayeboleke isalo xa wakunyanzeleka uba aboleke ingcwaba. Waboleka amehlo am wathi hamba uyokuxela umzalwana uGeorge itho iNkosi uye uyakuba ingcwaba lawo bashumayeli nezinto ezimhlekayo. Yayingulo Emmanuel, yayingulo kanye malunga nezilwanyana ezincinane ngenye imini phaya ematyholweni. Yayikwangulo mnye malunga nomathi moke ehleli apho bebonke ke. Yayisekwangulo waboleka ukusebenza kwengqondo isifo somzimba ukuze asivelise kwihlabathi namhlanje ngawe ngethuba noba izikhanyiso zangokuhlwa zikhanya uThixo makabe nenceba
sihlobo.
Thatha ixesha lenu elide kakhulu masilizame kha space ni owa ndimthandi ngakubangapha olaziyo.
Time for him to show his grace. A mother brings a little baby here with leukemia.
Gogul Tubalake, Babori Sobolake, Mamma Sousan Nan, Lunas Fose Kazi, Umsaza, Kumcherwe Kaslalo, Obunjalo Bubi, Usana. Uthixo uyalifa izwi lam lithetha ilizwi kwaye kuyakuba njalo uba Nkosi wena uthe yithi kwintaba suka ungathandabuzi. Egameni likaYesu Kristu unyana kaThixo ndiyayiqalekisa le demoni ibizwa ngoba sifo segazi isifo somzimba walo mntwana siya kumka sinyanzelekile uba simke egameni likaYesu Kristu kwanga unganjalo.
My all in all, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwells in me.
Animthandi ngako anakuyeka nje ndifuna ukubakanye njengoYakobi wabambelela kuye.
Adore him, my breath, my sunshine, my all in all. This shall be a sign, the great Creator became my Savior, and all God's fullness dwelleth in Him. Isn't He wonderful? Don't you just feel like worshiping Him? Just in the Spirit, just worshiping
Him. Anizivana funa umdumisa sikumoya nje simdumise nje libale njengoku musa kuba nenhloni umoya ingcwele ulapha umoya ingcwele lowo ngokuthambileyo nje ngendlela yakho.
The great Creator became my Savior, and all God.
nantsoke.
What condescension, bringing us redemption. This shall be a sign when in the dead of night,
hallelujah,
not one faint hope in sight. God precious, tender, laid aside his splendor. Think of what he did. Stooping to woo, to win and save my soul. Let's raise your hands when we sing it. Understand the riches, the fullness of your spirit until we
see him. Sithe simbone ngaloo mini xa yakuza sisenokuba silelela uthuli sisenokufuna ndibuyele emva kuthuli lakuqala kodwa loo nto ayisayi kundihlupha nakancinane. Yazi uba uyakubiza ndisendiphendule ndise ngoko ndimbone njengoko enjalo lo mzimba unokonakala uyokuguqulwa wenziwe ufana nomzimba wakhe ukuqaqaule ayakuthi ngawo abe nokuthobela zonke izinto phantsi kwakhe. Andinawuze ndikwazi uba nombulelo kuwe ngenxa yesipho sekrisimesi esingukristu entliziyweni yam. Ukwazi uba usekwangulo kristu ngokuba wenza kwaloo nto inye, uba usekwangulo kristu njengoko wenzayo kwaloo nto inye. Undenza ndizive ndenze njengoko wenzayo ekuqaleni kumkhonzi wakhe. Ndiyabulela ngebandla elikwihlabathi lonke eloyisayo esele limiselwe ngenxa engaphambili labizwa latywinwa lamiselwa ukuze libe kuloo
mzimba.
Ndibafumana e-Asia, e-Afrika, e-Rome, kuyo yonke indawo, e-India, kwisizwe sonke e-Afrika, kuyo yonke indawo ehlabathini jikelele. Ndifumana elo bandla loyisayo abo baziyo wena uze usenyameni.
And you said that every spirit in your Bible, you said every spirit
that confesses
is the wrong
spirit of Christ. Wonke umoya ongangqini kwalento inye yokuba uKristu uzile kwinyama yethu, umoya womchasi Kristu.
Father God, help me to jerk those firebrands out. I can see them, Lord, out yonder. Oh God, send me, Lord. Let the angel come with a call.
Oh, Chico, nithume ngosi. Mayize ingelo siphethe ilahle lomlilo livutha ungena emphefumulweni wami. Nkosi, lisuse lonke uthuli nomnqena kuphume ukuze nibe nokuhamba njengesikhuni esivuthayo sikaThixo ukuze nikhuphe emlilweni abo bakumnyama obungqinwa.
Bless my little church.
Sikelela ibandla lami elincinane, Nkosi. Oh, ingani ndiyababona loo ncinane yothuli ukuhlapha ndibone nabantu abathandekayo abantu bekuba besezingqondweni zabo bedlula bebahleka ngoba beziphakamisile izandla zabo bedumisa uThixo kodwa ngenye imini uYesu uyakufika zonke izinto ke ngoko ziyakulungisa asayi kuba nantloni inkosi siyawungenelela kupawulos wakudala sithi andinazi ntloni ngevangeli likayesu kristu kuba ingamandla kathixo okusindisa kusakubomi okunaphakade kuye wonke okholwayo.
Help us to live that way, Father. We're worshiping you now in the Spirit.
And thank you for this invitation this morning. In Jesus' name. Amen.
Just once more, will you? Just want more of him, don't you, Doe? That's my sister in flesh. Oh, how I, my daughter-in-law. They want more of God. Brother Grimsley coming, wanting more of God. My all, that's it.
Brother Wood. Udadewethu wasenyameni. Oh, ndlela. Molokazana wam bafuna uthexatha ukaThixo. Umzana uGrimsley uyeza. Ufuna uThixo ngokuthexatha. Ngoko kwam. Nantso ke. Umzana wothi uyeza. Umzana uCollins. Umshumayeli omwisile inkosikazi yakhe abanye abangumsindisi wam. Imisebenzi kamoya oyingcwele ibizayo ngokwakhe.
In your own way now. My breath, my son, my all in all, the great creator, dear King, my Savior. Lord, here they are, the sheep of your pasture. Feed them, Lord, on thy Spirit.
Lord, hallelujah.
Nkosi, Nkosi, ngabohaba, izimvu zehlelo lakho, seshise Nkosi ngomoya wakho, banikezela izikhulu zabo kuwe Nkosi, banikezela ubomi babo kuwe Nkosi, banikezela ubomi babo kuwe, beme ngenxa yokuba bengenazitshoni ngevangeli kaYesu, siyazi uba ulapha wena, kwintsika yomlilo enkulu, uKristu umoya oyingcwele.
My breath, my son, my all in all.
the great creator, and became my savior, and all God's fullness dwell in him.
Just speak in your own words now. That's the Holy Spirit that brought you here. Just tell him you love him.
Same Holy Spirit that raised him.
The great creator became my savior and all God's without reluctance, flesh and blood is substance. A little baby in here. He took the form of man, revealed the hidden plan. Oh, glorious mystery, sacrifice of Calvary. And now I know thou art that great I am. Oh, I love you. Oh, God. Let me go. Love that grips my heart beyond anything. The sweetness of the presence of the Holy Spirit.
Oh, uthando lungasayi kundiyeka ndimke. Uthando lubamba inhliziyo yami ludlule yonke into. Umnandi bobukho womoya oyingcwele. Ngelithi wayebandla lakhe limile ingqonge isibingelelo libulela. Ikhangele emkhombeni wesitali. Bona kwaloo nto inya bona sizazi.
Became my Savior and all God's fullness dwelleth in me.
Hallelujah.
If there's anything wrong in your life, confess it now in the presence of the Holy Spirit. I'll quietly.
Glory. Hallelujah, hallelujah. Glory.
Look into your heart. See if there's a manger there that can stand the criticism.
Hallelujah.
On your confession that He is God.
Uba kukho into engalunganga ebomini bakho ivume ngoku kubukho umoya oyingcwele. Ngelithuba ngokuzolileyo khangela ngaphakathi enhliziyweni yakho ubone uba ukhona namkhombe wesitali apho unako ummelana nokugxekwa kuvumo lwakho lokuba yena unguthixo.
Your heads bowed now. Just offer a prayer yourself.
Into the Holy Spirit.
Can't you feel the meekness
of the Spirit?
Where there are tongues, they shall cease. Where there's prophecy, it shall fail. Where there's knowledge, it shall fail. But when
knowledge,
love suffers long. It boasteth not itself. It is not puffed up.
It doesn't
misbehave itself
unseemly.
But it humbles
it.
Sweetness. Let's pray now, each one in your own way, thanking God for what He's
doing. Oh
Lord, in the sweetness of this song, expressing by the keys, not another
sound,
but a sound that means to us.
God
is, as the word has expressed,
now the music is
expressed.
Now Lord,
they stand to
their feet. We love you.
Together, Lord, we stand as your sheep.
The sheep of your pastor.
We love
you.
Good for our souls.
And
we know that God is with us. We know that God is with us. Christ. And Christ is with us. And here we stand today when all kinds of religions and all kinds of denominations
and all kinds of beliefs. But yet the Lord, taking part of God,
the manifest the super sign that God is still manifested in the flesh of His people. Do you raise
Ngaba uphambisa izandla zakho ngoku ubeke ukholo lwakho kuThixo, izifungo zakho kuThixo, ukuthembeka kwakho nobunyaniso bakho kuThixo kubandla lonke.
We now, Lord, present ourselves to you after this blessing of manifestation.
Thina ngonkosi sizibeka kuwe emva kwalentsikelelo yokubonakalaliswa kobukho bakho. Siyazi uba uThixo usabonakalaliswa esenyameni yethu, wabaluthulu lwethu, wabakoko konke okokwethu. Wasigxuba iphuma kuThixo uzabe ngumntu uze abantu babe nokuphila kuye. Wayesikuvile ngale ntsasa kumoya wethu. Siyabona imisebenzi yakho nokubonakalaliswa kwakho. Siyakuthanda, sithembisa ukuzinikela ngokutsha kuwe, ukuhlonipha, ukukuthanda nokwenza yonke into esaziyo ukuba yenziwa njani na, eyakuba yekholisayo ukuphila obuya kuthi njengoba kungamKristu obungayi kuzisahlazo koko ube yintsikelelo kwigama lakho elingcwele. Oku sikwenza, Nkosi, njengabantwana bakho egameni likaYesu Kristu. Amen.
I want to ask you something before you take your seat.
Ndifuna unibuza into phambi kokuba nihlale phansi. Nake nayiva into emnandi yolu hlobo. Ubumnandi bomoya oyingcwele ungekho umntu uthetha lizwi ephakama nje ngokuzenzekela besiza ngaphambili. Ubuqaqawulo bukaThixo, yabona?
I've been praying and studying.
Bendifunda ndithandaza iintsuku ezimbini ngale nto ngaphezu koko ukusukela kwicawe epheleleyo okanye kwepheleleyo ngecawe. Yindlela ekuthe ngawo lo mqondiso ongona mkhulu, yindlela athe ngawo uThixo. Ndiyakubanika umqondiso, ndiyakuba senyameni yabo, ndiyakufana nabo, bayakuba njengam bona. Wathi ngelo zakhe khangela ezantsi, okanye wathi ingelo zathi kubelusi khangelani kumkhombo wesikali. Ndiyakubona ukuba ndithetha ukuthini na. Lo mqondiso yayingengowengelosi kuphela, yayingengowebelusi kuphela, yayingowehlabathi ukuze libone likholwe ukuba uThixo uhlala
enyameni.
Yayingomnikelo waloo nyama wangcwalisa yethu inyama ukuze abe nokuhlala ngaphakathi kwethu. UThixo engaphakathi kuwe, uKristu engaphakathi kuwe. Yabonani, ndiyakuba nani njalo kude kube sekupheleni kwehlabathi. Musakuyilibala le nto, igcine entliziyweni yakho. Ndifumene isipho esibalulekileyo esihle seKrismesi, ikhamera ethabatha imifanekiso ehambayo nezinto ezininzi ezizezinye, imipu nezinto ezinjalo zokuba abantu bayandithanda, bayandipha. Ndinombulelo kakhulu ngaloo nto, kodwa owu esi obomi bungaphakathi, isiqinisekiso esisikelelekileyo sokuba uKristu ngaphakathi kuthi, soba inzaliseko yakhe ngaphakathi kuthi isenza siphakame, senze izinto ngokwahlukileyo. Ngokuba wena xa usenza oko uba ngophathulayo kwizinto zehlabathi, uba ngowasemzini, uzibalula ekubeni ufile kwizinto zehlabathi ube uphile kubomi obutsha. Ngoku ungowasemzini kwihlabathi, ungowasemzini ngoku uvume ngokucacileyo ngesenzo sakho ukuba kukho isixeko esimakhi nomenzi waso unguThixo, yabona? Kwaye asisazikhathalelanga ezinto zehlabathi, ngoko singabantu abasingise ezulwini bekhangela eso sixeko simakhi waso nomenzi unguThixo. Simbewu kaAbraham ngoba sikholiwe kwinkosi uYesu Kristu. Safa kwizinto zehlabathi, sasavuswa kwakhona eluvukweni lokufana naye ukuze sihambe njengoko wenzayo uAbraham. Sizingela eso sixeko sizayo, sithabatha ilizwi likaThixo, sibize yonke into ngokuchaseneyo ukuze sibuke ingelosi kwikhaya lethu njengokwenza uAbraham, abathunywa kwikhaya lethu njengokwenza uAbraham, abathunywa bakaThixo ababezise umyalezo. Oh, lixesha elinjani ukuba mnandi ukuvuma ukuba asisafuni into yehlabathi, sifuna yena, yena ke yedwa ungumsindisi wethu. Njengoko selihambeni ukusuka kwesakhiwo ngale ntsasa, mthabathe uhambe naye ungaze umshiye. Makube mnandi emphefumeni wakho yonke imihla yobomi bakho. UThixo anisikelele ngoku nisaya kwizitulo zenu, abantwana babafumane abazali babo. UThixo anisikelele. Uza kuthandazelwa, ncedeni adlule apha dade, uza kuthandaza agqibe. Nkosi Thixo ube nenceba kulo mzalwana, ususe moya unxila kuye Nkosi, wanganxiliswa iwayini kaThixo egameni likaYesu Kristu. Amen.
Isn't this just heavenly? How many feel that? Just a sweetness.
Akufani nezulu na bangapha bevangolo hlobo oku nje ubumnandi nje akho mntu waziyo womakathini na akukho nto ndiyaziyo ndinokuyithetha ndisuke nje mna ndiswele amazwi andazi uba mandithini na moya wakhe nje ongeneyo yintoni na niba zimvana kuze ihobe lilapha linikhokelele ekudleni ukudla kwemvana udla kwezimvu nawu ke ukudla kwezimvu umntu akayuphila ngasonka sodwa ngoko kuyawuphila ngalo lonke ilizwi eliphuma emlonyeni kathixo umoya wethu uphila ngaloo nto ndiyacinga uba ngoku ndizawubona nomhlobo wam olungileyo uAton Robinson uba ungandilinda apha esakhiweni ithuba elidana ngokude nditshintshe impahla yam ndibuye kuba ndibilile umzana Neville uzawuyithabatha inkonzo ngoku ukwenzela izipho zabantwana inkosi ndisikelele
When you do that, remember what
Nihlale nicula down from his glory. Banisenza lonto nikhumbule ukuba sikholwa ntoni na kuye. Yonke inzaliso kaThixo ihleli kuye. UThixo kusikelele mzana uNeville. Ewe ukuba ufuna ndenze njalo, umzana uNeville unicele ukuba yabuyana ngokuhla kwakhona. Uza kushumayela ngokuhlanjwa kwakhona. Andikuthandi kuyithabatha inkonzo, kodwa ndilapha ndizele loo nto. Lungile. Ndiza kubuya ngokuhlwa nje. Inkosi ithandile ndithethe enkonzweni.